Kata ufaya mujima ni maendi yoda Obano wajira ya wabendi meho Ushibukazi wafufu meto Wazompe ni fubi umendi yoda Apena nyakurabi ni buku ya bobo Wajini wasuru wasu wajibo Ifi empi na jima shito pesha bipo Kompile zine kwa osu mitumi mbobo Osu wazi umpene manene metena Vize menye juma na mameja kechia Miye vivo eme vata mkusia Medika mechia milite kuria Osu wazi umpene manene metena Vize menye juma na mameja kechia Miye vivo eme vata mkusia Medika mechia milite kuria Santa ufaya mwenye mani maendi yoda Ubano wajira wabedi miho Ushibukazi wafufu meto Osu umpene fubi umendi yoda Apena nyakurabi ni mboku ya bobo Wanyini wasuru wasu wajibo Ifi empena ni mashito besha bipo Kompile zine dosu mitimi bobo Kompile zine dosu Bwe bwe bwe